siyanga semaphethelweni encwadi yabasetesalonika bokuqala namhlanje silapha chapter 5 verse 12 and we are ku 22 ngiyacela ukuqala ngokuwafunda lamavesi bese siyakhuluma ngawo. First Thessalonians chapter 5 kusukela ku verse 12. Manje ngiyancenga bazalwane ukuba nibazise abayithandayo phakathi kwenu benihola enkosini futhi beneluleke. Baziseni kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo, hlalisanani ngokuthula. Bazalwane, siyanikhuthaza futhi niwayale amavila. Duduzani abajabileyo, nisekele ababuthakathaka futhi nibabekezelele bonke. Qaphelani ukuba kungabikho muntu ophindisela omunye okubi ngokubi, kodwa mbobophelani njalo wenza okuhle omunye komunye nakubo bonke abantu. Thokozani njalo, nikhuleke ningaphezi kukho konke bungani, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu uKristu Jesu ngani. Ningamcimi umona, ningakudeleli ukuprofetha, vivinyani konke, nibambisise okuhle, dedani kulo lonke uhlobo lobubi. Amen. UPawule maye ngasekuphetheni kwale ncwadi ubanikeza i-list ende yama-instructions yalo afuna ukubashiya nazo njengoba eqeda ukubhala le ncwadi yakhe. Ubekade the lapha ku-chapter 3 uverse 10 ubusuku nemini siyanyusa singaphezi ukuba sibone ubuso, sibonane ubuso nobuso, siphelelise okusileleyo ekukholweni kwenu. Ufuna ukubabona abazalwane ngenhloso yokuphelelisa izinto eyisashoda ekukholweni kwabo. And ngibona sengathi kusukela lapho-ke uzama ukuqala ukuyenza leyo nto athi ufuna ukuyenza mese babona ukuphelelisa izinto eyishodayo ngokuyilista. Uqale ngokubafundisa ukuthi baduduzane kanjani, bekhumbuzana ngokubuya kwenkosi nokuthi bonke abafile basazovuka uma inkosi ibuya. Ngakho abangalili, bakhale njengabantu abangenalo ithemba. Namanje-ke ulista ezinye izinto ey'ningi acabanga ukuthi bayayidinga, ziyashodwa ekukholweni kwabo. Ngakho ngibiza le ntshumayelo ngey'ndlela zokuthi silekelelane ukukhula ekukholweni kwethu. Paul uzama ukubakhulisa ubona beshoda, and ubala izinto ey'linganyana la ey'ngabasiza ekutheni bakhulu. Ngitheke mangibala ngabala zaba u-11 izinto uPawule abayela ngazo la. Nathi njengoba uPawule eyibala masinyane ziningi kangaka, so sodlula kuzona masinyane siyibale siyichaze kafishane one by one. Eyokuqala akhuluma ngayo kuverse 12 no-13 ukuhlonipha nokuthanda abelusi bethu. Manje siyancenga bazalwane ukuba nibazise, nibahloniphe abayikhandlayo phakathi kwenu benihola enkosini futhi beneluleka. Baziseni kakhulu othandweni, esteem them very highly in love, ngenxa yomsebenzi wabo, hlalisanani ngokuthula ngenxa yokwazi ukwenza leyo nto. So yokukhuluma ngabaholi clearly la uthi indlela esimele ukubaphatha ngayo ebandleni abantu abasifolayo. Kathi ukhuluma ngama-elder specifically, ngenzeka ukuthi ubala namadikoni ebandleni. Indlela esimele ukubaphatha ngayo ubala izinto ey'mbili, baziseni, okuchaza ukubahlonipha. Okwesibili, baziseni kakhulu othandweni, okuchaza ukubathathela phezulu ngothando. UNkulunkulu uyafuna ukuthi abantu abasikolayo ukuze bezokwazi ukwenza kahle umsebenzi wokuhola ibandla bahlonishwe. Uyayithanda uNkulunkulu le nto yokubhalansisa amayala abantu. Ufike abayale abaholi ukuthi abangazenzi amakhosi phezu kwebandla. kodwa abahole ngendlela yokuba yibonelo ebandleni. Kodwa futhi bese yayibandla ukuthi ibandla ke lona alibahloniphe ukuthi izokwazi ukusebenza lento. Ibandla akumele izizwe lisindwa ngenxa yeweight yalamadoda aliholayo. Ayasinda lamadoda ama-celebrity. Kodwa futhi nabaholi bebandla akumele bazizwe be-frustrated bengakwazi ukwenza umsebenzi wabo ngoba bengahlonishwa ebandleni. So ke lakhuluma nebandla ukuthi alibahloniphe okuchaza ukubanikeza indawo ebafanele njengabaholi, ukubalalela iy'mfundiso zabo, ukubanikeza igunya lokuthatha iy'nqumo zilandelwe ebandleni, abahlonishwe ebandleni kaNkulunkulu ukuze lo msebenzi uzokwazi ukwenzeka. Bese ethi ababazise kakhulu kuverse 13 othandweni, chaza ukubathanda ngothando olwedlulele olubaphakamisayo libenze izinto ezispecial abaholi ebandleni, bazizwe bethandwa, bazizwe bamukelekile, ibandla lithanda iministry abeza nayo. Bangazizwa abaholi sengathi into abazama ukuyenza ebandleni, indlela abazama ukuhola ngayo ebandleni ayamukelekile, abafunakali kwabona, bayabekezelelwa nje. Kodwa abazizwe bethandwa ukuze bezokwazi ukwenza kahle umsebenzi wabo. Amen. Uthi isizathu salokho, isizathu sokuthi bahlonishwe futhi baziswe yingenxa yomsebenzi wabo abawenzayo. Akusikho ngenxa yamapersonality abo, ukubachamini nokuthandeka kwabo. Akusikho ngenxa yendlela ababukeka ngayo nezinto abanazo, i-celebrity status yabo ney'moto abahamba ngazo ney'mali abanazo. Abahlonishwa bathandwe ngenxa yendlela nje abayiyona njengabantu, ugazi abanalo, cha. Kodwa bahlonishwa ngenxa yomsebenzi wabo. Uthi uma uchaza uPhawuli umsebenzi wabo-verse 12, uthi ilabo abayikhandlayo basebenza kanzima ukuze ibandla libe lesi uNkulunkulu afuna libe yisona, ukuze balifundise ibandla bazaluse izimvu kaNkulunkulu, banakekele zonke iy'dingo zebandla, babheke ukuthi yonke into ihamba kahle ebandleni. Kuwumsebenzi onzima kunokuyikhandla ukuba umholi webandla, yingakho kufanele bahlonishwe futhi bathandwe. Uthi futhi benihola enkosini, nawo umsebenzi wabo wesibili. Okokuqala, bayikhandla kanzima ebandleni, kodwa futhi bayalihola ibandla. Chaza lokhu to oversee, babizwa kanjalo ngesikhathi abaholi bebandla, ama-overseer, obishopu bebandla, okusho ukuthi uma ibandla linjengomhlambi kaNkulunkulu, bona baqashwe uNkulunkulu ukubhekelela yonke into eqondene nomhlambi. Kuhamba kahle emhlambini, izimvu ayidliwa yini? Iy'lwane zasendle, izimvu ziyakuthola utshani, ziyawathola amanzi, ziyangena nesibayeni ngesikhathi esifanele, bamele ukubhekelela yonke into. They are overseers. Lichaza lokho leli gama kuthiwa ukuhola, la umsebenzi wama-elder befundisi ukuba ba-oversee, banakekele ukuthi yonke into ihamba kahle ebandleni. Bese sifuthi beleluleka okunomqondo wokukhuza izinto ey'ngenzeki kahle, ukukhuza abazalwane abangenzi kahle, bababuyise endleleni. Umsebenzi wabo lo abawenzayo obenefitha nina njengabazalwane, ngakho bahlonipheni, nibathande khona bezowenza kahle lo msebenzi bengenakho ukukhala nxa bewenza. Amen. Futhi lapha ngasekugcineni, hlasanani ngokuthula. Indlela ahlanganisa ngayo leyo instruction yokuhlalisana ngokuthula nalezinto abezisho ngaphezulu iveza ukuthi ukuhlalisana ngokuthula kuwumphumela wokwenza lezi nto akade siyala ngazo. Uma ibandla libahlonipha abaholi balo, libathanda abaholi balo, abaholi bewenza lo msebenzi ngokuyikhandla, benakekela ukuthi izinto ihamba kahle ebandleni, belikhuza ibandla lalingenzi kahle khona, lokho kuholela ekutheni kube nobunye ebandleni kaNkulunkulu. Ngoba kuse wonke umuntu ephuma ebheka le, omunye ebheka le, kodwa kulandelwa lamadoda ahola ibandla, nawo enza umsebenzi elandela uKristu, awenzi nje ngezawo iy'ndlela. Ngiyakuzwana amakhono ongenzi kahle abuyele endleleni nakho kuba nediscipline ebandleni kuba neorder ebandleni kuba nenhlala kahle ebandleni bese kuba nokuthula nokuzwana ebandleni likaNkulunkulu. Amen. Kufana nomndeni uma ubaba ehola kahle umndeni malo eshaya lomunye akhuza discipline lo makhono ophuma endleleni abuyiselwe endleleni bese ubaba eyahlonishwa kulo msebenzi awenzayo alandelwe umama alekelele le nto ubaba azama ukuyenza lelo khaya liba nokuthula nokuzwana ngenxa yaleso structure uNkulunkulu asenzile kanjalo nebandla. Ibandla elinobuholi obuqualified nebandla elihloniphayo lokobuholi libazise lithande lokobuholi ubuholi buyikhandle enkosini bunakele ibandla kaNkulunkulu lelo bandla liba united kube ne-order nokuthula ebandleni likaNkulunkulu. Amen. I-structure se-leadership siyisiphiwo sikaNkulunkulu ebandleni lakhe khona sizokwazi ukuhlalisana ngokuthula sisendleleni ebheke ezulwini. Number 2, kuverse 14, bazalwane siyanikhuthaza futhi niwayale amavila. Ubeke wakhuluma ngale nto yokuthi abazalwane ababe abantu abawubile ngokusebenza ngezandla zabo. Uyale ibandla-ke manje hhayi nje abaholi bethi abaholi abeluleka ibandla kodwa nabazalwane bonke manje bazalwane siyanikhuthaza ukuba niwayale amavila sonke simele ukuyalana specifically la ukhuluma ngabantu ababevilapha nabantu ababengafuni ukusebenza ngezandla ngoba ukusebenza kwakudelelekile iy'gwili zayingasebenzi iqasha abanye abantu abantu abangenayo imali abangazona iy'gwili kodwa befuna ukuyishaya sayigwili babengafuni ukusebenza kodwa befuna manje ukwenzela iy'gwili amafavor bangiqashele la ey'gwilini khona bezothola imali yamahhala ukuthi uPawulo yekani leyo nto yokuba umthwalo kwabanye kodwa sebenzani ngezeni izandla ukuze ningazukudinga ukunakekelwa abanye abantu. So-ke uyazi bakhona labantu abanje eThessalonica ikhona le nkinga ngakho ukuthi ibandla aliyalani. Nina bazalwane manibona omunye owenza kanje myaleni owenza kanjalo mkhuzeni njengebandla sibizelwe ukukhuzana sisodwa. Akusiyo into yabaholi kuphela ukubona iphutha bese beyalungisa kodwa nawe okubona kumzalwane wakho engakwenzi kahle simele ukukhuza. Futhi ma umzalwane ma uke waba imemba yebandla lokho kusuke kuyinikela ukuyikhomitha ekutheni uzovuma ukukhuzeka umzalwane akakhubeki makhona okhomba okuthile okungahambi kahle empilweni yakhe. Sinegunya elivela kuNkulunkulu ukululekana nokukhuzana specifically la indaba yokusebenza sonke simele ukululekana ukuthi as uNkulunkulu esinikeza amathuba asibe abantu abayikhandlayo abafuna ukudla esabi isinkwa hayi abantu abalinda esabanye isinkwa njengalokhu uNkulunkulu ekunikeza amathuba asebenzise phatha kahle zakho imali ukuze ungazi ukuswela ugcine uyibhedeni khona ibandla lizokwazi ukunakekela labo abadinga usizo okwangempela simele ukuyalana even nangale zinto. Amen. Nivuma ngempela ngoba ncwela lungele ukuthi abantu bakuyale ngey'mali zakho lungele ukuthi bakuyale ngendlela osebenza ngayo wena nobuvila bakho ku-right yes ngoba kusho uNkulunkulu uzokwenze njani nangu sokhaya uNkulunkulu uthi asenze njalo komunye nomunye ngakho sonke asikwamukele lokho. Number 3 kuverse 14 mawuqhubeka bazalwane duduzani abajabulileyo encourage abafaint hearted abaney'nhliziyo ey'dangele lokudangala mhlawumbe kudalwa ilezi nhlupheko ezazikhona ebandleni laseThessalonica babehlukunyezwa iy'nhlupheko ziyenza abantu baphelelwe amandla siphele isibindi liphele ilukuluku lokufuna ukuqhubeka ekukholweni bafuna ukugive up bafuna ukushiya phansi babuyele emumva kuthi uPawule ibandla-ke alibagqugquzele abanjalo ekokuchaza ukubanikeza amandla okuqhubekela phambili uma lithi alibaduduze kahle kahle it means to encourage Asikweze umlilo komunye nomunye ungaqishi umlilo. Asinavumi bekho lokhipha phaya wabuyele ezonweni zakhe. Asinavumi bekho lophelelwa amandla asale endleleni kodwa asiqhuquzelane. Masibona omunye ebafaint ebanjwa amajaqamba kuphela amandla ewa elala phansi asithathane sivusane ekukholweni into uNkulunkulu afuna siyenze komunye nomunye leyo. Number 4. Nisekele ababuthakathaka. Ababuthakathaka kungenzeka ukuthi ukhuluma ngokugula physically. Abantu abagulayo bamele ukusekelwa okuchaza ukubalekelela. Ekuguleni kwabo bekukhona izinto abangakwazi ukuzenzela zona bexakekile, sondelani kubona nibalekelele ngokwempilo. Ubuthakathaka kungenzeka ukuthi kuchaza ukubabuthakathaka ekukholweni kwabo. Basebasha mhlambe enkosini noma bakakhulu enkosini kuningi abangakwazi. Ziningi iy'limbo ey'bahlulayo and ziningi izinto ey'baqhubayo, baqhubeka kalula babantwana enkosini. Sondelani nibasaphothe, nibalekelele, nibashokhe ngapha mayewa ngapha, nimshokhe ngapha njengomuntu ebamba umntwana ofunda ukuhamba. Balekeleleni ababuthakathaka. Abanye ngenxa yenhlupheko kunzima ukubekezela. Babuthakathaka ekukholweni kwabo, iy'nhlupheko zisho ukuhamba nabo. Asisondele thina njengabazalwane, sibaqinise, sibasekele. Yingakho sihambelana uma umuntu eshonele, yingakho simhambele umuntu ma egula esesibhedlela, yingakho kufanele sisondele omunye ma edangele. Uma singasambona enkonzweni sihambe siyomcinga. Ila mavesi afana nalawa, nisekele ababuthakathaka, uNkulunkulu uyafuna sinakekelane kanjalo. Amen. Lento yokukholwa nokunqoba size sifike emazulwini singaphelele endleleni iyiprojekthi yomphakathi wokukholwa. Akekho umuntu okwazi ukunqoba empilweni aphilele uKristu la kuze kufike ilanga lokugcina engalekelelwa abantu. Sonke ziyafika iy'khathi zokuthakathaka, uyalidinga ibandla, awusoze ufike ezulwini uyinkomo edla yodwa. Ngakho kwamukele ukusizwa, kufune ukusizwa, sazise la udinga usizo khona. Futhi nawe mzalwane, ludedele usizo kwabantu. Musukuba umuntu oyinakekela wena kuphela nezakho iy'dingo nokwakho ukukholwa, hlezi ucinga ukuthi ubani oxakekile, ubani ohlulekayo, ubani obuthakathaka, bese uyangenelela ey'mpilweni zabanye abazalwane. I-idea kaNkulunkulu ngebandla ukuphila ndawonye, ukuze ndawonye njengomhlambi sigcine sifikile la esiya khona. Uma eqeda uvesi 4 uthi futhi nibabekezelele bonke. Uma ikhuluma ngabo bonke, ukhuluma ngalaba abavilaphayo, ukhuluma ngalaba abajabhile, aba-faint hearted, ukhuluma ngalaba ababuthakathaka, aba-weak. Ubabekezelele bonke. Ungasheshe udinwe abantu abangenzi kahle ebandleni. UNkulunkulu ngamasibomi ibandla lenza njengomndeni, awalingani amazinga okukhula. Khona abadala, khona abaphakathi nendawo, abasha ngokukholwa, khona abasebancane ababantwana ngempela. Ufuna uNkulunkulu kodwa sonke siphile ndawonye njengomndeni. Khona abastrong ey'nhluphekweni, khona ababuthakathaka ey'nhluphekweni. Akwenzeki nje maningabasizi. UNkulunkulu ufuna sibekezelelane. Ungadinwa, ungaqhunungi, unganqaphi enhliziyweni yakho, ungaphelelwa isineke for abanye abazalwane. Nawe uNkulunkulu unesineke nawe. Ngakho nawe kufanele ukwazi ukunabukelisa, ungakhathali ulakazi. Amen. Singabini njalo bangcwele. Kuzona zonke le y'nkinga ey'balwayo nezinye iy'nkinga esibhekana nazo ebandleni, ungadinwa ushiye phansi ngoba kusakhona ababuthakathaka abawayo esilingweni sokuhleba bakuhlebe. Ubuthakathaka lokho bayahluleka ukunqoba leyo temptation. Wena iba nesineke nokubekezela njengoNkulunkulu. UNkulunkulu uyasibekezelela thina abantwana bakhe, nathi asifunde ukubekezelelana sisodwa. Rasheshe ukuqhubeka uNkulunkulu alawazingabe kade asiyeke, nathi asifundeni ukuba njengayo. Number 6, uverse 15. Qaphelani ukuba kungabikho muntu ophindisela komunye okubi ngokubi, kodwa phokophelelani njalo ukwenza okuhle omunye komunye nakubo bonke abantu. So ke zigade wena ukuthi ungabe umuntu owenza okubi kwabanye futhi ongaphindiseli uma kwenzekile abanye bakwenza okubi wena. Kodwa futhi gade ukuthi nabanye babe njalo, yabona la gama lokuqala ngesithi niqaphelani ukuba kungabikho muntu. Kuchaza yona le nto yokwenza ndawonye. Awugadi nje wena kuphela, fanele uyigade wena, ungabe wena uyinkinga odinga ukugada. Kodwa ke bheka nabanye, uyayibona le nto yokuba yibandla eliwumndeni, umhlambi ondawonye ogada nayo. Bakhona bahona abagada yonke into, kodwa nebandla umuntu nomuntu ugade abanye. Le nto yokuthi ibandla lethu liphile libe healthy, kube mnandi kuleli bandla, yinto okufanele siyenze sonke ndawonye. So ke sonke sindawonye, asiqaphele ukuthi akangabi khona umuntu ephindiselelayo uma kukhona owonini. Le nto iveza ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi kuyenzeka abazalwane bone kwabanye abazalwane. Yenzeka ngoba asakapheleliswa, sisayizoni ngamazinga angalingani. Ngakho lindela ukuthi khona ozokwenza ukubi nawe ebandleni. Amen. Uyilindelele khona ozokhuluma kami ungenzanga lutho, khona ozokugxeka kanti uthi uyazama, khona ozokuziba ngakubingeleli abahaga abanye angakuhagi wena, ukhona ozoboleka imali angayibuyisi. Ungabolekani ingangenikulela. Kukhona kodwa ozokwenza okubi la ebandleni, kulindele lokho. Thina bazalwane sikhubeka sengathi besingalindele ukuthi kukhona izono ebandleni, indlela esikhubeka ngayo uma sekukhona okubi okwenzekile. So ke leli vesi liyakufundisa ukuthi lindele ukuthi kukhona ozokwenza okubi, lithi ke kwamukele ma wenziwe okubi wena bese uyaxola. Sebenzisa lesi sineke nokubekezela kade ikhuluma kungaphezulu, ushiye owenza okubi umshile kuNkulunkulu, ungafuni ukuyiphindiselela. Musa ukuthi ngoba ungenza kambi nami ngizokukhombisa. Angisinto okudlala abantu. Ungabi njalo, ungabi uphuma silwe, ungabe umuntu ohleze sensitive ukulungisa isithunzi sakhe, edimanda ukuhlonishwa kwakhe. Iba umuntu owilling njengoJesu, ukukhulunywa kambi, ukuqanjelwa amanga, uhlukunyezwe isidingo singekho, uvala umlomo bashiyele kuNkulunkulu. Kunalokho ubakhulekele ukuthi baphendule. Asingabi abantu abayiphindiselelayo lapho abantu besona ebandleni. Ukuthula kuba kanjani ebandleni? Ukunyathelana kuzokwenzeka, kodwa ukuthula kwakhe ngokuthi sikwazi ukuxola masinyane. Uxola umuntu engakaxolisi, wena umenzele okuhle ngesikhathi yena ekwenzela okubi. Yabona usho njalo uma iqhubeka laphandle uthi, kodwa phokophelani njalo ukwenza okuhle omunye komunye nakubo bonke abanye, even nabantu abangakholwa. Iba umuntu wena owenza okuhle kwabanye, ulindele kodwa ukuthi bazokwenza okubi bona. Uyibona indlela yokucabanga? Yenza ungamangali ma ugileka. Ugileka ungenzanga lutho. Ulindele ukuthi wena uzoba umuntu owenza okuhle, abantu bazokwenza okubi, futhi uzobaxolela ubashiyele kuNkulunkulu. Kuhle kunodumo kuNkulunkulu ma umuntu enze njalo. Ungayiphindiseleli nanini. Verse 16, thokozani njalo. Thokozani njalo, yebo umyalo lo. UNkulunkulu kuyala ukuthi iba umuntu ohappy. Kodwa amen le. Iba umuntu onentokozo, ungabe umuntu osizi nokubalisa. And khumbula ukuthi ukhuluma nebandla elalibhekene nenhlupheko, ehlukunyezwa abantu la. Kuthi nasenhluphekweni alibe ibandla eligcwele intokozo, elinokuthokoza njalo njalo. Okuveza le nto Paul sometimes ayibiza ngokuthokoza ethembeni. Akumnandi kwamanje, impilo yamayithokoziso kwamanje, kodwa ngiyazi ukuthi ekugcineni uNkulunkulu uzoletha okuhle ngenxa lezinhlupheko. Ngiyazi ukuthi uJesu uyabuya, kusazoba mnandi, kusazothola umvuzo. Nazo lezinhlupheko engizona manje zakha into enhle empilweni yami, zingenza kube ngcwele, ziyangicwecwa, zishisa okubi empilweni yami. Ngakho ngiyathokoza nangazi inhlupheko. usho njalo uJakoba nothi ukuthokoza kodwa uma ngena eyilingweni ngeyilingi ekhuluma ngeyinhlupheko abazali babe ngena kuzona. Umzalwane umuntu wentokozo even noma kunzima empilweni. Amen. Iyahambisana naleyana mayethi ningadabuki njengabantu abangenalithemba manishonelwa nini noma noma ushonelwe udabukile, kodwa khona intokozo ehlezi khona kuwena ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu kunento enhla isebenzayo ngenhlupheko, futhi zizodlula uzobavusa abafile nenhlupheko izophela. UJesu uma ebuye sizazobusa kuzoba mnandi. Ngakho uyakwazi ukuba nentokozo noma udabukile ngenxa yaleli themba onalo ezinweni likaNkulunkulu. UNkulunkulu-ke akayifuni indlu, akayifuni ikhaya elisiwaxabele uNkulunkulu. Unjengoba mhlawumbe ngichazela kanjalo, akumnandi futhi kuyaphoxa uma abantu behleze besiwaxabele nje kwakho. Ubenzani kanti? Kanti uhlobo lomntu kababa yindaba la ekhaya hleze kukhanga. Unkosikazi awusoze umbone ehephi, iy'ngane awusoze uyibone ziyihephi. Kusho ukuthi something something ngalo baba lo. NoNkulunkulu ubukeka kanjalo uma thina abantwana bakhe singenayo intokozo. Sengathi siyahlushwa kanti emzini wakhe uNkulunkulu. Simenza kubukeke kambi abantu abangakholwa, senza nenkolo yethu ingathandeki masabantu bokuqhatha usizi. Asifundeni ukuthobela lo myalo wokuba abantu bentokozo. Abazalwane are happy people. Amen. Icabanga engeneyo uyi-apply empilweni yakho, asibe abantu be-depression noma kungenzeka sidlule esigodini sethunzi lokufa la kumnyama khona empilweni. Siyadlula, asihlali njengabazalwane. Sabantu bokukhanya nentokozo, akumelanga uhlale egodini. Kusho ukuthi khona izinto ongayikholwa, khona izinto ongayiboni kahle. Awuthi uNkulunkulu akakuvula amehlo khona uzogcwala leli themba elikwenza ube umuntu wentokozo uma umzalwane. Yaziwa ngejoy uma umzalwane. Verse 17, nikhuleke ningaphezi, nikhuleke ningaphezi. And again ngiyachizela ukukhuluma nabantu izinto ezayingabahambeli kahle. Ngamanye amazwi noma kubheda ubona sengathi imithandazo yakho ayiphendulwa, kodwa oqhubeka ukhuleke kuNkulunkulu ungaphezi, uveze umethemba uNkulunkulu ukuthi uyazi ukuthi uyayizwa imithandazo yakho, uyamethemba ukuthi uzoyiphendula ngokwentando yakhe nangesikhathi esifanele. Ngoba umuntu oveze umethemba uNkulunkulu ngokuthandaza, even wena uhlukumezekile, ungayeki ukuthandaza. Ukuyeka ukuthandaza kuveza umuntu othi nca, akangizwa vele, akanandaba nami, akanamandla okungisiza noma akafuni ukungisiza. Ungamthuki uNkulunkulu ngokuba umuntu ongathandazi. Omunye angathi ongathandazi uveza ukuthi angimdingi, can manage on my own. Inhlamba leyo kuNkulunkulu. Umzalwane uwumuntu okhuleka angaphezi, uhlezi usemkhulekweni, uhlezi ucela kuNkulunkulu, uhlezi uletha zonke iy'celo zakho uzenza zazeke enkosini. Uma umzalwane nanoma ingabe udlula kuziphi izimo zempilo, noma kunzima usenkosini, uma kumnandi awumkhohlwa uNkulunkulu. Ubone sengathi singakwazi ukuyiphilela ngaphandle kwakhe. UNkulunkulu ufuna abazalwane babe abantu bomthandazo, benganqamuki nanoma ingabe izimo zinjani. Injani yakho impilo yokuthandaza? Uthandaza nini wena? Omunye ufuna ukuza ukuthi wagcina nini? Asibe nabantu bomthandazo banwele, ibanaso isikhathi sakho sokukhuleka sakhe. Unganegotiate ngendaba yokukhuleka, akube yinto ophila kuyona. Number 9, uverse 18, bukho konke bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Kuzona lezi nhlupheko ababhekene nazo uthi ababe abantu abagcwele ukubonga. Lokhu kubonga ibona lokhu kuhambisana naleya joy, leya ntokozo athi ababe nayo. Ma umuntu okwazi ukubonga nentokozo iba khona noma usenhluphekweni, kodwa ohlezi ukwazi ukubala iy'busizo njengoba sihlabelele.
Ngoku ukuthi uNkulunkulu wenzani enhle empilweni yakho ungabheki nje kuphela lokhu okubi nobunzima uNkulunkulu asuke evuma udlule kukhona. Kuningi okuhle. Noma ngabe kuthiwa ikhona izinto ezini. Iba i-specialist ekubaleni iy'busiso. Ungabi specialist ekuqhatheni usizi nasekubaleni izinto ey'ngahambi kahle. Ile nto edala i-depression kumzalwane, ukuphela kwentokozo nokuphela kwamandla uma ingene enhluphekweni, uyalibala izona zonke ezinye izinto ezinhle uNkulunkulu asuke ezenza empilweni yakhe. Ziningi woyibala khona uzoba umuntu onokubonga noma ingabe impilo inzima. Kukho konke bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Intando kaNkulunkulu ukuthi sibe abantu abagcwele ukubonga ngoba uNkulunkulu uyafuna uku-acknowledge ngezinto ezinhle asenzela zona. Intando yakhe uma esifaka kuKristu Jesu esenza abantu abasindisiwe, uyafuna sibe uhlobo olunje lwabantu. Ubonga futhi nangazi inhlupheko ngoba njengoba ngisho izwi kaNkulunkulu liyasifundisa ukuthi zisebenzela okuhle ey'mpilweni zethu. Inhlupheko zikwenza ube ngcwele kakhulu kunakuqala. Inhlupheko zikwenza uqine ungantengezeli ekukholweni kwakho. Zikwenza umfuze uJesu ngabe uyakwazi ukumbonga uNkulunkulu nangazo nje zibuhlungu zinjalo iy'nhlupheko. Kuvesi 19, ningamcimi umoya. Number 10, ningamcimi umoya. Lake umoya ongcwele ufaniswa nomlilo okuthiwa asingamcimi. Umoya ongcwele ufaniswa nomlilo ngobani? Ngoba uye oproducer lomlilo wothando nentshisakalo eyenza sinamathele kuNkulunkulu futhi sifune ukumsebenzela uNkulunkulu. Leli lukulungu elifana nomlilo ovuthayo, uyakhumbula uJeremiya ekhuluma kanjalo, izwi kaNkulunkulu linjengomlilo ovalelwe emathanjeni ami. Noma ngingasafuni ukulishumayela, akwenzeki, nginentshisakalo, nginezili engiphushayo. Noma sengithi angisafuni ukushumayela ngoba abantu abangilaleli, umoya ongcwele owenza leyo nto kumzalwane, omenza abe nentshisakalo for izinto zikaNkulunkulu. Amthandi uNkulunkulu, afuna ukusondela emkhulekweni, afune ukumazi uNkulunkulu, afuna ukumsebenzela uNkulunkulu, afuna ukusebenzisa isiphiwo sakhe. Noma ingabe kune-opposition, abantu abamncomi, abantu bayamgxeka, kodwa kunento emqhubayo emphushayo, kunomlilo ovuthayo, umoya ongcwele lo ingakho efaniswa nomlilo. Umoya ongcwele kuthiwa asinamcishi. Kuwumlilo futhi owenza sibe nentshisakalo yokufuna ukuphila ngobungcwele. Hayi nje kuphela intshisakalo yokuthanda uNkulunkulu nokufuna ukumsebenzela, kodwa umlilo oshisa izono kuthina. Yilo mlilo owenza inhliziyo iguquke ibe yintsha, ibuthanda ubungcwele, isenyanya isono, ifuna ukulwa nesono. Umoya ongcwele uyena osingcwelisayo njengomlilo ushisa inhlabathi nokungcola kuyigolide khona lizocwengeka libe pure. Umoya ongcwele umlilo in those two ways among others empilweni zethu. Ngakho uma kuthiwa masingamcishi ey'mpilweni zethu, umoya ongcwele osisiza sishiye isono sifunde ubangcwele, singawucishi lomlilo. Nezo nto bazalwane, uwucisha kanjani umlilo wokufuna ukubangcwele? Uwucisha ngamanzi, igagasi lamanzi ohlala kwi-TV nje wanwini. Ulokhu ubukile nje yonke into, lokhu ufakile uyagalela nje zonke into zasezweni, kwakho ukungcola kwasezweni, ziyawucisha umlilo wokugqama kokungcwele emqondweni wakho nentshisakalo yokufuna ukukulandela ukungcwele. Uyadamba ngempela uma uhlezi ufake iy'nto zasezweni engqondweni yakho nasenhlizweni yakho, kugcina kube ngathi kahle kahle ngathi unamawala. Buka abanye banjani wena futhi ungcono kunawe. Thambisa kancane, usuwenza too much. Isho njalo inhliziyo uma uyigqisha ngegagasi elingcolile lasezweni njalo. Uyamtisha umoya ongcwele ngezinto oyinakayo oyifakayo kuwena. Hayi mzawanga buka ama-TV kada kodwa uyasazi nawe. Uyazi kwenzekani kuwena after uscrolla. Then uthi uma uqeda ukuscrolla uzosengathi ngamphilela uJesu. ajwayelekile. So ke ungamcisha umoya empilweni yakho. Kodwa futhi ungamcisha umoya lo mlilo wentshiseka lokufuna ukusebenzela uNkulunkulu. Uyakwazi ukumcisha kwabanye ngokugxeka kwakho. Awulom nje wena. Basathe bayazona abantu kwanephutha elincane likhulu kuwena. Uyaba uthela amanzi emlilweni wokuzama kwakho. Kunjengomzali othetha kuphela. Iy'ngane yigcina yikhathele ingasafuni ukuzama. Ngoba yikho into ekujabulisayo wena, kuyathethwa nje kuphela ubabamba uma benza okubi, awubabambi uma benza okuhle. Awunasikhathi noma sekuthiwa buka baba. Awunasikhathi sokubuka iy'nto ezinhle, umfuna ngesikhathi ebhekile kuphela. Khona abazali abanjalo nasebandleni, singamcisha umoya, singawucisha umlilo kamoya engcwele ebandleni lethu ngokugxekana, singagqugquzelani njengabazalwane. Amen. Now, specifically la into anayiqonda umakhe, ilesi siphiwo sokuprofetha kuverse 20. Uyayi-aplaya manje lento number 11 uyayiphonela lokugcina. Kuverse 20, ningakudela uprofetha ngoba kubeka sengathi iyona ndlela ababecisha ngayo umoya le eThessalonica. Babethi abantu abanesiphiwo sokuprofetha bayaprofetha nabazalwane, bayakudelela ukusebenza kwabo. Ababalaleli, abanandaba nezinto abayishoyo, benza badangale. Lenze njani ibandla lakwabantu ababefundisa bayo? Basathe bayafundisa, bayachaza, bayakuza, bayagcizelela izinto bayagubuzela, kungathi njani. Ayikho into ediscourage abefundisi njengebandla elinganyakazi. Yayazi imbuzi, bathi imbuzi ikhorozela ukuthi emsamo. Kuyatitshila, kuyadoda, kuyimbuzi, abantu bayazama, akuthi idiki nje, akunyakazi. I-ministry idelelekile. Bayakhuluma nje phela abafanyana. Abazalwane bangathuthumeli uma uNkulunkulu ekhuluma iprofesi. Sathi kunjalo la eThessalonica. So ke nayo abangamcinga umoya i-application yakho ukuthi ningakudeli uprofeti. Kodwa kube sifuna ukuthi vivinyani konke, ngibambisise okuhle dedani kulo lonke uhlobo lokubi. Buyeka sengathi into eyayibenza bakudelele uprofeta ingenxa yokuthi kwakukhona uprofeta okungasili iqiniso. So ngokuthi uPawule, ningabe senivala yonke into yokuprofetha, anovivinya lokhu okuhle, nikubambe khona nikwamukele khona laba abaprofethayo, ungaze ucimeke umlilo wentshisakalo yokufuna ukusebenzela uNkulunkulu kubona. Kodwa laba abaprofetha amanga, nidede kubona, nidede kulo lonke uhlobo lobubi. Amen. Manje nginombuzo edinga siyibuze wona la. Thina esithi abasekho abaprofethi ngesikhathi samanje ukuthi wenze njani ngaleli verse leli. So ngiyacela ukuchaza ngijenala ngendaba yokuprofetha. Leli verse mali sinakudela uprofetha kodwa sivivinye konke. Sibambe okuhle, sidede kokubi. Iverse efanele siliapply njengoba linjalo manje. Asikudelele uprofetha wangempela. Kodwa sivivinya yonke into, usho njalo uPawulu. Uma kukhona okuhle esikutholayo siyakubamba, sinamathele kukhona. Uma sibona okubi, siyadeda kukhona. Manje ngifuna ukunifundisa ukuthi kuvivinywa kanjani uprofetha, khona ngizobona nokuthi yini sidede kangaka kukhona konke, yini sibone ngathi konke kubi lo prophetha okwenziwa ngey'khathi zamanje. Ngizokufundela-ke amavesi ambalwa la. Into yokuqala, izwi likaNkulunkulu liyasinikeza ukuthi simele ukuvivinya kanjani iprofethi. Njengoba uPawulu ekhuluma kanje, labazalwane uma bey'buza ukuthi zivivinywa kanjani iprofetho, izwi likaNkulunkulu liyasitshela. For example, kunezinto ey'mbili ofike uyibone. Ngifuna ukuya kuDeuteronomy 18 la, ukhuluma lento yokuprofetha minjani. Okokuqala, le nto yabaprofethi bamanga into ekade yabakhona. KuDeuteronomy 18 verse 20, kepha umprofethi oyoyitshela ukuthi ukhuluma izwi egameni lami, ngibe ngingamyalanga ukuba akhulume, noma okhuluma egameni labantu uNkulunkulu, lowo mprofethi uyakufa. Kwakukhona abaprofethi abakhuluma egameni likaNkulunkulu bathi usho kanje uNkulunkulu bese eshinta uNkulunkulu angazange amyale ngayo
uyayibona into verse 20
bese kuba khona nje abavele bakhuluma egameni labanye uNkulunkulu abangafeki ngisho ukufeka ukuthi bakhulumela uNkulunkulu uthi ke lo mprofethi uyakufa bese yasitshela ukuthi uyomazi kanjani verse 21 uthi ungashe enhlizweni yakho ukuthi siyakulazi kanjani izwi usimakade angalikhulumanga na siyakulazi kanjani uyasitshela la verse 22 uma umprofethi ekhuluma egameni likasimakade leyo nto ingenzeki uthe kunento ezokwenzeka ingenzeki leyo nto nezwi alikhulumile lingafezeki lelo lizwi alikhulunywanga ngusimakade kodwa ngumprofethi oyikhulumele nje lokho eyigabisa ungamesaba bakhona abantu abathi bakhulumela uNkulunkulu kanti bakhuluma umathanda wabo bayayigqaja nje bafuna ukusatsho sengathi babaprofethi abakhulumela uNkulunkulu bafuna ukulawula abantu uthi uNkulunkulu uma esho into besingafezeki anongwriter of law ningamesabi ningabenandaba nani njengale genge ebiprofetha ngale ndaba yokumnyama nani nani noma isingakuyiqagele kahle ngelinye ilanga ni-writer off make washintwa yangafezeka asokwazi ukuthi akaveli kuNkulunkulu lo mprofethi lo ningamesabi ningamlindi azaphinde aqagele okwesibili number 2 so i-test yokuqala le umuntu oprofethela uNkulunkulu akageji yonke into ayisho ihlezi i-accurate ngoba uNkulunkulu akadideki akaqamba amanga uNkulunkulu ngakho abakhulumela yena bahleze bekhuluma iqiniso futhi uNkulunkulu akazukuvuma umuntu okhulumela yena abuye adideke ngoba phela siyomazi kanjani uma isedideka noma engasadidekanga na o Isaya aziki iprofetha babeyiprofetha abuye athi eish nxese mami yazi laphana nami bebemazwanga kahle no yonke into ayishoyo iyiqiniso iyafezeka kuDeuteronomy 13 sithola i-criteria yesibili okuwukuthi yonke into ayishoyo kumele ihambisane nezwi likaNkulunkulu eselambulile akekho umprofethi okhulumela uNkulunkulu ophambana neBhayibheli ophambana nezinto uNkulunkulu asevele esezambulile uNkulunkulu akayiphikisi umuntu ophambana nezwi uyavela ukuthi akakhuluma okuvela kuNkulunkulu uthi kuverse 1 kuDeuteronomy 13 uma kuba khona umprofethi phakathi kwethu noma ophupha amaphupho anitshela isibonakaliso nesimangaliso yabona amaphupho ayenye endlela uNkulunkulu ayekhuluma ngayo nabaprofethi soke noma umuntu agamathi unephupho une-vision uzwizwi likaNkulunkulu konke lokho anitshela isibonakaliso nesimangaliso bese verse 2 kuthi leso sibonakaliso noma isimangaliso asishilo kini senzeke so akafani nalo wokuqala lo ukhuluma into eyenza ngempela isenamba lwethu bese thi masilandela abanye uNkulunkulu engingabaziyo sibakhonze kusho into futhi kuzoba mnyama kwaba mnyama ngempela athi esuka lapho asasilandela abanye uNkulunkulu-ke manje uthi uNkulunkulu verse 3 aniyukuwalalela amazwi alowo mprofethi noma lowo ophupha amaphupho ngokuba usimakade uNkulunkulu wenu uyakunilinga ukuba azi ukuthi niyamthanda yini usimakade uNkulunkulu wenu ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu na niyolandela usimakade uNkulunkulu wenu nimesabe nigcine imiyalo yakhe nilalele izwi lakhe ningahambi nomprofethi oniphambanise ezwini nimkhonze ninamathele kuye lowo mprofethi nongalowo mphupho maphupho uyobulawa kwa-Israyeli babulali manje ngokuba ukhulume okunihlubukisa kusimakade uNkulunkulu wenu owanikhipha eGibhithe ngokuba nahlengwa endlini yokugcila ukuba ningaphambukiswa endleleni usimakade uNkulunkulu wenu aniyale ukuba nihambe ngayo niyokususa lobo bubi phakathi kwenu kafishane umprofethi okhulumela uNkulunkulu akaphambani neyiyalo likaNkulunkulu into eyenzeka leyo-ke ngey'khathi zamanje ukuthi okokuqala izinto abayishoyo azenzeki futhi bayasho nabo ukuthi iyiprofetho thina esinazo ayifani nezo Isaya kuyenzeka ngingezwa kahle basho njalo nangangisho njalo ngisaprofetha ngoba phela njengomprofetha akufani njengabaprofethi bangempela la ozizwi likaNkulunkulu bezitshela abantu thina kakuthiwa amasiprofetha amasifundiso kuthiwa ulalela into equka ngaphakathi kuwena manje inhliziyo yomuntu ayivikhohlisana uma ungayazi ukhonisa kwawena mnikazi wayo bese utshela abantu ukusho uNkulunkulu ngakho nabo bayasho ukuthi chaphela kuyenzeka sigethe sabaprofeti or prophetess ngamnibe njengamprofethi noma ngibuya ngigethe ukuthi uNkulunkulu simrayitha wakho buyagethe iningi labo angekhe ngaziyo ukuthi akagethe. So ke bavele bonke nje kube into yamanga senza uFirst Thessalonians 5 siyavivinya sibathola beyamanga bese thi la nayo yonke into ayisho kumele ihambisane nezi into esibili esibabona ngayo abageji eqinisweni ibona abafundisa ibandla ukuthanda imali ibona abakhuluma izinto ey'ngekho ezwini kaNkulunkulu baliphendukezele baliphambanise uvele ubone nje ukuthi noma ngaqagela into yenzeke akakhulumeli uNkulunkulu lo muntu akayazi kwalona izwi kaNkulunkulu ukhuluma iy'logeni nje le ezenza abantu balethe imali. Ngakho we conclude based on uFirst Thessalonians ukuthi abekho labaprofethi bangempela manje. Asisho ngoba uNkulunkulu ethe bazophela abaprofethi, sisho ngoba ukuthi asibavivinye ngokubona ukuthi izinto ziyafezeka nokuthi abaphambukini nezwi kaNkulunkulu. Akekho noyedwa mina engimaziyo owumuntu othanda iqiniso bese ebiza ngomprofethi ahlale eqinisweni angaphambani nalo futhi yonke into ayishoyo yenzeke. Akekho noyedwa engimaziyo. Bonke labantu abathi baoprofethi noprofethesi igila mkhuba ey'phambanisa izwi likaNkulunkulu ey'khuluma izinto ey'ngenzeki. Yingakho-ke ngikholwa ukuthi abasekho ngale sikhathi esiphila kusona. Uma ekhona ongaqhamuka ukuhlezi eqinisweni futhi izinto zenzeke, nami ngiyokholwa ukuthi uvela kuNkulunkulu lokho. Amen. Bekusale izinto engifuna ukuzisho la uprofethi kodwa kuzofanele ngivale kodwa ithi ngigcine ngale. Abanye bayayishintsha indaba yokuprofetha bathi akusikhona lokuprofetha okufana nokwesesemente elidala lapho uNkulunkulu ekhuluma umuzwe bezutshela abantu ungageji bathi njengoba kade ngisho ukuthi into eqhuba ngaphakathi kuwena akusile iqiniso lelo bagcwela yikho into ebhayibhelini esenza sicabanga ukuthi ukuprofetha kwisesemente elisha kwashintsha kwaba i-intuition umuzwa uqhamuka ngaphakathi kuwena. Ayikho into ekhomba ukuthi ukuprofetha kwashintsha from le nto uMose akhuluma ngayo kwayenye into kwitestamente elisha. Omunye uzoyibuza ukuthi uNkulunkulu akwenzelani ukuthi isiphiwo sifike asinike ibandla bese siphinde siyanyamalala. Uyakwenza lokhu uNkulunkulu njengalesiphiwo sokuphostula. UNkulunkulu wasinika abapostoli ngenhloso yokubeka yokuqala ibandla babhale iBhayibheli basitshele ukuthi uNkulunkulu ufuna sikhonze kanjani kuthina iqiniso. Uma sebeqedile abapostoli umsebenzi wabo abasekho manje bafa kuba u-11 12 13 ufaka uPawulu noMathiyasi. Asenabo uNkulunkulu wasikhonzisa isiphiwo sokubhala iBhayibheli. Angithi iBhayibheli labhalwa abantu, incwadi kaMathewu yabhalwa uMathewu. Leso sipho sokubhala iBhayibheli sisakhona manje. Akekho ukuthi sisakhona. Ngakho uma sithi iy'phiwo kuyenzeka inqamuke, asikhulumi into engaziwa, sonke siyazi ukuthi iy'phiwo ezinye ziyaphela. Akekho ukuthi unesiphiwo sokubhala iBhayibheli manje. Ngakho nalesiphiwo sokuprofetha sasingesesikhathi esithize sanqamuka. And iverse elisizayo lapho ku-Ephesians 2 engivala ngayo uthi kuvesi 19 nakho kuyaliseki abafokazi neyihambi kodwa seliyizakhamuzi kanye nabangcwele nabendlu kaNkulunkulu. Ibandla lifaniswa nendlu kaNkulunkulu. Kuvesi 20 nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi uKristu Jesu uqobo eyitshe legumbi. Ibandla lakhiwe phezu kwesisekelo samadoda abizwa ngabapostoli namadoda abizwa ngabaprofethi ayesebenzisana nabo. So wabona esebenza eCorinthe abanye bayabala uSilas wayewumprofethi ngoba kwakusabekwa isekelo ibandla likaNkulunkulu lisasungulwa testamente elisha likabhalwa. Ibandla mahlangene alinani iBhayibheli ngoba isabhalwa incwadi uNkulunkulu bese efundisa ngabaprofethi ibandla lakhe. Manje libhaliwe laqedwa iBhayibheli uPetru ulibiza ngesiprofetho esiqinisekisiwe esazi isiZulu iprofesi confirmed iBhayibheli uNkulunkulu libiza ngeprophecy econfirmed esenza ukubambelela kuyona. Ngakho isiphiwo sokuprofetha kwakuyisiphiwo sokulekela abaphostoli ukuthi babeke iyisekelo zebandla, kufundiswe izwi likaNkulunkulu lingakabhalwa, malibhalwa liqedwe izwi likaNkulunkulu, kubuye sengathi uNkulunkulu sikhoxisile lesiphiwo lesi ngoba sibabona abaprofethi beqiniso.
Amen. Inamba nwenu.
Amen.
Yazi ukuthi akukona khona abathanda indaba yokuprofetha. Uze ke sikhoxe, angiyivalile i-discussion. Kodwa ke asimeni la bangcwele. Lezi yalo uPawule ayinikeza ibandla, ibandla laseThessalonica ukuze agcwalise okushodayo kulona lakhele. Ngakho mayithi asingayideli iprofetho, uma sibuka izwi likaNkulunkulu njengesona siprofetha esiconfirmed, asingalideleli izwi likaNkulunkulu, asinamathele kubona konke elikushoyo. Sigade nakhona abasivivinye okhuluma amanga simlashe, okhuluma iqiniso sibambelele kuyena, nakusona lesiprofetha esiconfirmed. Asigade ukuthi sifundiswa kanjani. Asithandazeni.